Azigi zigi zigi zigi.
Tivia.
Hey, you're Red Sea.
Sema tick tock, flip flop. Chaza kama na kulanga pin pop. Juzi alisemanga mini sponge bob. Sema low go. Sema tick tock, flip flop. Chaza kama na kulanga pin pop. Juzi alisemanga mini sponge bob. Sema low go. Kuja pole pole manze kam pole pole. Rapenda haka shore manze kame nichizia. Trapenda vile mijo mi upenda kudungia. Kwanza napenda kuni ita cute ivia. Man, I love the way she looks. I love the way she smiles. I love the way she tell me baby boy you are mine. Kwanza ana define vile true love in a rhyme. She give me goosebumps manze she my divine. Ah, nime nice. Wah, naji nice. Man,
mini wife.
Check it. Woo! Nina rhymes in a flow, na kadem na madodo sina rap, nina bow, maze niko na kasona ficha white, mini bro, buda kucheza ka pro, on the low, on the flow, baby come niko show. Sema tick, tock, flip, flop, cheza kama una kulanga pin, pop, juzi alisemanga mini sponge, bob, sema low, go, sema tick, tock, flip, flop, cheza kama una kulanga pin, pop, juzi alisemanga mini sponge, bob, sema low, go. Na mina jua when you tell her that you love her, manze shikilia zue. Watabonga watanena babuda bila hatua. Sereka shikilia ni wako hapa ntambua. Nilifanyanga nini manze ukanza kunipenda. Immunity, siwa community. Yesi mali ya kila mtu na morality. Na kwanza venya neza kulisha ma blue ticks. Heshima dumu buda wacha kujifanya. Sema tick, tock, flip, flop. Cheza kama una kulanga pin, pop. Chuzi alisemanga mini sponge, bob. Sema low, go. Sema tick, tock, flip, flop. Cheza kama una kulanga pin, pop. Chuzi alisemanga mini sponge, bob. Sema low, go. My dream is to be the perfect man. My teen and my youth, let me hit you for a set. Let me rewind till I die. Baka nifike ulam. Baka nichape kolabo na omolo amadon. Baka wajue si game. Manze minataka fame. I live, I die, I hate, I lie. I live in a moment where people fake or fry. Where people get no paper but they pray or get high. It's trending manze we got a lot of streets with no peace. Cause all we gotta do is eat and sleep. Sema tick, tock, flip, flop. Cheza kama una kulanga pin, pop. Juzi alisemanga mini sponge, bob. Sema low, go. Sema tick, tock, flip, flop. Cheza kama una kulanga pin, bob. Juzi alisemanga mini sponge, bob. Sema low, go. Sema tick, tock, flip, flop. Cheza kama una kulanga pin, pop. Juzi alisemanga mini sponge, bob. Sema low, go. Sema tick, tock, flip, flop. Cheza kama una kulanga pin, pop. Juzi alisemanga mini sponge, bob. Sema low, go.